tuliambiwa he who alleges proves. Nikuja simekishwa ni mwizi, siwe kuja kuprove tu si mwizi.
Yeye ni law school.
Yeye ni law school.
Si cause see I think your course atakufanya sana kwa shindo ni course gani?
Oh, hii ni high school, hii ni high school. Hii ni law school. Hizo picha za pregnancy ni za nini? Baby shower ni ya nini?
Tunatafuta opportunity yote ya kupiga drinks hata kama ni baby shower.
Birthday ya wani ya old.
Birthday ya wani ya old tunashow up bana tunapiga drink. Tunatafuta vitu ndogo ndogo za sherehe cause maisha pia ni ngumu. So tukisikia kama baby shower tunasikia oh, ni hiyo ni sherehe.
Ninatrai kuenda I mean tu yani. But hii nayo ni kweli mfanya poa kwa kuni call out. Nasikia aibu saa hii. So
vile unafaa.
If you can pull your one year, you need self discipline. Ili tumini nimekosa saa hii. Niko nimeenda gym kani kuna proper self discipline of to kama hizo. So ningeenda
kama ya gym hauna ya sekete utakuwa nayo.
Ndakuwa nayo tu. Sasa hii mambo ya God. Mambo ya God ni low kidogo. But hivyo ndio kuko so.
Up, welcome back to another episode of the Nairobian Podcast. Na kama kawa, mi tulia hapa na boys wangu Mwas.
Mimi hapa hivi.
Nijia.
Fiti sana Kish.
Umekuwa aje?
Mi imekuwa fiti. Kwa na wiki poa. Hii nile wiki, mine watuna fight kiasi tena.
Since you fight tena?
Kila saa, kila, like once a month.
Story ni gani?
Story ni reso.
Si hata mimi bana, hakuna msi anakea about reso bana. Reso ni story za watoi, niya rashindo ini bana.
Niya machild at heart mtu wangu. So kuna event, hiviki, watakuwa Saudi Arabia. Inanakuwa twice a year. So, hiyo ndiyo, na look forward to weekendi. Kuochiyo yo pay-per-view ki happen tu yani. Yeah. Wiki yako ilikuwaje kwanza?
Ha, wiki imekuwa fiti, bado tuna follow NBA final West Conference Finals. Western iliisha, sweep Nuggets ili sweep
Lakers.
So tunangoja katikati ya Celtic na Heat. Itaendaje? So hiyo ndo nimekuwa niki
ukifuatilia. Inawezaisha kesho by the way. Kuna possibility kesho inawezaisha.
But atujui
ni kweli
sports bana.
Haya, Nairobian Podcast we meet kila wiki kuhusu kitu tumeona, kitu tumesikia, kitu tumesoma na kitu zinatubamba. So before tuanze, tutakukumbusha tena about the promotion endelea kwa Jumia. Jumia Drink Festival. This entire month wamekuwa na promo ya up to I think ni 40% off on certain drinks.
True.
Na kuna some merchandise kwa attached to some drinks. So ukienda pale hivyo kwa app yao, cheki tu ona itengai na kubamba, angalia offer ama match na kubamba, chukua hiyo. Then burudika. Fanya hivyo to support Jumia na to support PSCC in the process.
Kweli bana. Tukianza, I think mi nafaa ku keep bana accountable kwa stuff zingine wewe usema.
Okay.
Kuna tukianza mwaka ulidai ati wewe unataka kuanzisha box, unataka kuanza boxing, nilikuwa na kuencourage ungie gym at least. Mimi nilikuwa nikimbie.
Upigane.
This is a upigane but
so kipakaunta hapo pia nakuwa the same thing.
Ni sawa but nilikwambia nilikuwa nataka kuanza kumbio but sasa hizi niko sawa. Niko sawa na mbio. Story yako ikoje?
Na boxing.
Story yako na boxing.
Hata sijaanza hata kidogo.
So story ni mwaka inaenda kuisha bana.
Ni kweli. So hii primarily na go down to laziness tu yani, sitaki danganyana. Nimekuwa tu mlezi, nafanya nimekuwa na shughuli saa zingine na natafuta tu my excuses. So hapa mimi niko 100% on the wrong. But ndatrai kuenda I mean tu yani. But hii nayo ni kweli mfanya poa kwa kuni call out. Nasikia aibu saa hii. So
vile unafaa.
Vile unafaa.
Unafaa kushame bana. Unafaa na kuambia Amerix bana wewe umekataa ku unfat.
Nafaa natafuta bado pia dojo fiti kwenda nilikuwa na kwa akili yangu nilikuwa na the perfect place ya kwenda kufanya hizo vitu zote. Then vitu zikaenda vile zilienda so nikapata excuse tu yani. Ile gym nataka kuenda iko faa saa hii ni excuses tu niko nazo. But na angalia vile nita ndaji keep accountable pia mimi mwenyewe.
Okay.
Nishie nifanyie kitu.
Jaribu bana.
Boxing ile vita yako na Kiga chile ndaje.
I think baada tujiongea story ya
ilikuwa ni next month sipo katikati ya mwaka.
But ni sawa tu bana. Bado tunaweza schedule tena to fight.
Ah, kama tunaenda gym time. Ni sawa, ni sawa. Okay.
Okay, so kuna story fine kwa niona mtandao.
Yes.
Yeah, I think easy dem akiwa na ball. Well, anaendanga sijui ka baby bump shoot ama
sijui hapo pregnancy pictures
kwa okay, hizo yeah. So niliona ingine hapo msel kwa mepost kabuda pia dem kakapo ndethe buda pia kakapo ndethe wamepose waki
amehang na hiyo tumbo vibaya sana
amehang na hiyo tumbo sana nakumbuka tukia vidi conversation that ata I think when ulikuwa unaniambia kitu kama ya message nani mabishi alikuwa anatuambia buda mimi hata kitenge siwezi vaa bana kuna vitu zifu ni mademo na ikanga wase na kudu like mabebisha wa pia squeezy wase wanasema ni maufala kama uki organize bebisha wa na unaenda wase wanasema squeezy we ni simp fitu kama hizo una feel like tuna push hii stuff sana ama ni mademo ndo wanatuskuma kwa hizi vitu sana kama historia ubo yiku kwa ndaithi ya kipigiza ma stuff
so yes mateli kufanya kitu kama hizo kwangu ni mini kwa against yo 100% hata dem kwenye kitu kama hiyo pia there's a part of me that bado ina disagree na yeye
dem akipiga picha
kama hiyo dude malikuwa uchi wa mnyama yani wewe ni bibi ya mtu unako na ball kuna some respect unafaa kujipatia hata wewe you umeenda above board unaenda pale ile picha za kawaida tumuonyeshane sawa fanya hiyo but chali kwenda kupiga picha kama hiyo number 1 acha takiwa ndeve hizo picha za pregnancy ni za nini baby shower ni ya nini kuna fiki kuna some separation ni kama vile kuna wana bachelor party vitu kama hiyo kuna vitu za wanaume peke yao huku hivi na za mademi side nyingine
so mwanaume anafaa kuwa na baby shower yake kivyake
zii wenda na mabeste mkunywe drinks zenyu pale hivyo
moda jumi mpige drinks
unajua mwambie bana na cheki mtu wako kuna ball anazaa lini ya vitu kama hizo tu muongee but kuna kugawa picha kama hizo na feel napa sasa jamaa kwangu amepotea because kwanza ilikuwa ni si explicit juu uone kitu yoyote but unaona that jamaa ako uchi kwangu naona hiyo I'll go overboard manze hiyo mimi siwezi fanya personally
na unaona una feel that haifai kufanya
ufanye hivyo umepotea
cause mojo sasa zingine ni vitu zingine hatudai fanya but ma demo wetu wanatuwekanga tunafanya vitu zingine like kusho tu support ya like akifanya kitu useme kama wewe upendi kwenda out kitu kama hiyo demo wako anapenda kwenda out
yeah.
So zingine una mwa company tu kusho tu
support tuko pamoja
so ni vitu mademo wamejiwekea pressure on doing it cause squeeze social media is on the vitu wana indulge in so yeye pia ana feel that hataki kuwa left out kwa hii trend inaendelea so anakutaga long to come
kum support
ni kama kushonewa kitenge na kusema ngati tulikuwa tuna diss buda mimi siwezi vaa kitenge nini but sasa zingine una end up tu buda ni rorashio nini unasema tu acha tu nivae cause mama ashasema buda
tutakaa poa
we labda hata hauna say umeambiwa tu kitenge amechagua kila kitu stuff zingine tunafanyanga tu kufurahisha
madem zetu
una feel umsiana go overboard ama ni we buda tutafuta kitu kingine bana
imeenda overboard sababu ya how hiyo kitu iko
ndio ya kuandeza
number 2 sawa tu assume basi wife yangu anataka tukueneze picha for our own sake memories tu kama hizo ni sawa si tunao tupige tu kawaida kani kona nguo tumevaa tu nguo ball hata ukivaa nguo ball inaonekana tupige picha
zanguo zibambi si ni kama wase walianza kuvaa skirt refu size ina
but mbona wali upload hiyo picha basi kwa mtandao kama ni support juu mzapiga picha kama 10 we demo piga picha zako kama 30 hapo mimi pige moja na wewe tukituko album mahali tu hiyo ni yangu mimi na wewe but the fact that unataka kuonyesha wengine angalia chali yangu hiyo ni ile kiba na mangani kwa kinodhi ya tu ya huyo jamaa na mimi ndo alisuggest na kind of suggest kuna vile pia tunamshukuru yeye yeye ni all us tunasema fanya anga hivi but kwangu nafanya kinyo nataka kufanya cause life support kujienjoy na kama hizo but usahau that hii society tunakaa siku hizi wasio na pick from tunafanya. So kuna vijana kadhaa wanaiona ah basi ni normal kati lenza fanya kitu kama hii. Ni normal sahi. But si normal honestly. Hiyo ni picha mbaya, ni tabia mbaya na si example mfiti. Wewe na bibi yako fanyeni hivyo kwa nyumba yenu, mziangalie mcheke, after hiyo mkae nazo msi release kwa mtandao. Kwa sababu ku release kuna reason walifanya kitu kama hiyo. Wakataka tuongee hivi, kuna discourse, kuinormalize. Sasa next time ukiwa na demu yako mpatie ball. Atakwambia tuende pia piga kwa kwa toa nguo piga sama. Unajua sasa itakuwa hivi, wanakuwa na push the envelope kila time. That it can happen. So
I think pia nakubaliana nawe as much as tuko na uhuru wa kufanya kile kitu tunataka. Like ishi maisha yako venye unataka, fanya vitu zinakubamba venye unadai, hata ukitaka kuwa ndaedhe kuwa ndaedhe. But ukumbuke pia unaishi kwa society na wasee pia, na I think unafaa tu kuwa msee respectable. Yani ukisema msee akikuona kama wewe ni mseme kama ni msee kwa serious, msee mwingine that
kama manager fulani mahali
mahali then wasi wanaona bana picha yake akiwa hapo ndede na mama bana ame
tabia gani hiyo manzi si kitu poa.
As much as the trend, as much as tunataka kuwa kwa society tunaona vitu zina happen bana, tujipushe na vitu kama hizo.
Tupuke ujinga. Si mbaya kufanya vitu kama hizo in the privacy of your own home, but the fact that mli release mi hapo ndakuwa na ma issues kiasi.
Na kitenge na unaweza shona? Rorashio, kuenda rorashio kushona kitenge?
Naweza shona. Naweza shona.
Iyo.
At least hiyo ni nguo. I mean, na get mwono sengino asimanga, ni ufala, but mi kuangu, hiyo ni kitu naweza fanya. Hiyo chini ungea mambo ya support na vitu kama hizo. Hiyo naweza fanya.
Naweza feel.
Unataka tu kwa same. Hiyo na siwezi enda.
Baby shower ni difference kwa wapi? Basi ni mtoto wako dem na mtoto ni wanasema anga we are having a boy.
Hiyo ni madem.
You're having a
ni madem kuja kwa kuambia demu wenzao, eh manze congratulations ulipata ball na za next week vitu kama hizo. Sijui baby reveal. Hizo ni za madem. Hizo ni za madem. Ukienda pale hivyo ni mwanaume una kazi ya kufanya na una umechanganyikiwa na umepotea. Mchana nzima mtoto kwa mtandao. Ati mbudaya nda pale hivyo. Unajua mabudu wa bigi. Kuliko ni sijui kina wa Jesus. Uja mwa Bonfire Adventures. Mtu mbigi. Wanachiza games za kiutoie pale hivyo. Njua nini.
But season nimekuwa form. Sinaonanga hata sijui kina Mbarei, kina nani Vera Sidika. Hizo ndo vitu zinafurahisha wasee yani.
Ati kuna madem na madem. Mwanaume wejitoa kwa hiyo story tu. Demi yako kwa baby shower. I finance kwa unaweza. Hii ni kitu. Mimi sema tu kusikuwa na baby showers, zikue na zikue mingi.
Zikue ni za mademu.
Ni za mademu wanafanya hizo vitu.
Weka buda usionekane karibu na wewe.
Kama wife yako kuna anataka kuzae, wife yangu alikwe. Sio mimi ndo nialika atikuja pia support.
Ni wife yangu kwa kuzi tunatafuta opportunity yote ya kupiga drinks. Hata kama ni baby shower,
birthday ya yawani ya old.
Birthday yawani ya old tunashow hapa na tunapiga drink. Tunatafuta vitu ndogo ndogo za sherehe because maisha pia ni ngumu. So tukisikia kama baby shower tunasikia ni hiyo ni sherehe.
It makes sense kama
show up, eh?
Kama ni birthday for example. Mtu wako kwa na 2 years, mtu wangu kuna whatever. Niletee mtu wangu kwa birthday ya mtu wako Wacheze kwa kishamaliza, tubaki sasa sisi watu wazima sasa. Tuchape drinks. Basi ati tunaingilia nini ya watoto wadogo pale hivyo kuleta drinks, but I guess pia mimi na hongana ufala ya kuwa kwa traditionalist chini ya maji kiasi. But na feel baby shower.
Unapatiana tu opinion yako as much as kila msee buda na ako entitled kufanya kenye anataka. Hata akitaka kufanya baby shower na
mpaka kuka yake. Uita wote.
Uita wote, but sisi I think tuko tu sawa pia ku
kukakashifu
tabia. Kukashifu ama kupatia na opinion yetu.
Yeah. So I'm like na wewe. Then kuna story ngine kutoka side ya Malindi. Hii makanisa umefiti . Kuna couple liko na plan kuget married at King's Glory Church, Malindi. Then wakienda premarital, nitango premarital counseling. I think one of the questions pasi yako anawauliza ni nyi wawili bado mme abstain before muoane, kama hiyo ni one of the requirements kama hiyo. Chalia kama mwambie yeye mimi na udem tushafanya tendo la kijamii.
Tushaonana
kimwili. But yule dem anapinga juu udem ndio I think member
yoko.
So after we were counseling, dem pia akubali kama yeye tushafanya shughuli na huyo jamaa. But you church me iko so against premarital sex that pasia kawambia after asiju mambo ya kuomba jile let's talk to God for a minute. After kuomba kaambia hii wedding yenye mwezi fanya for 1 year mne postpone for 1 year. Then I think muombe mke away from each other for 1 year ndio mkuje muoane. Opinion yako na hii story yote ni gani? Unafeel kama church ilienda overboard ama wali stand na values zao?
Na feel ni vipoa church ku stand na values yao, but si feel history ya 1 year ita cleanse us, our say like ita saidia nini? Because na sio 1 year pia bado umeope period. Excuse me. Period poa bado yaku tenda hiyo tendo, unajua. Bado wako na hiyo like 1 year bado anaweza
kutana tena.
Anaweza kutana tena. So mbona ukashifu wase then wapatie tena 1 year ama ilikuwa ni sosia. Unajua pia churches pia skills wako na hizo matabia za wanataka labda utoe, si watakwambia oh sijui chinja mbuzi kufanya sacrifice vitu kama hizo. But kama si hiyo na feel pia church ya inafaa kama hiyo understand yao inafaa kusimama na iseme Buddha hii understand yetu na ni sina kama mshaonana hivyo si atukubali na msioane. Hamtaona kwa hii kanisa. Mnaweza enda kuona ama pastor mwingine do your stuff, but si mimi na do. Ama iseme tu Buddha cause hizi stuff pia sikuizi bana. Sikuizi tushaizi kubali cause pia wasee ni ngumu bana ku get them vajo kuoa. So hata kama wewe ndio hujafanya hiyo tendo,
kuna mwingine
asha do. So ni hard kwa society tunaishi saa hizi. Unfortunately even though iko yani ni hard ku get kumari mse amja
nikabikra hivi
wako, lakini ni less. So pia church, labda church kuseme ah Buddha hizi ni story tumekubali cause Yesu ndo anafaa kujudge wase. Sisi tuendelee tuna wedding. So
actually mimi na agree na church vile ilifanya cause each church imesema sisi tunataka purity, for example tunataka msia kuwe pure, tunataka mkuje kuoana, make sure sisi then on a demand virginity. I think on a demand tu kama mko engaged hivyo msifanye hiyo tendo, whatever happened in your past will happen to maintain saa hii. That 1 year kwangu ni a good amount of time to show commitment kwa
union
yenu. Mwambiwe kwicha chiro atahangi premarital sex but leo mshafanya hivyo na unajua kwa Biblia kuna second chances. So mlifanya hivyo tupate second chance. You can still get married kwa church yetu but you have to show us that mko committed to the cause.
So ni kukawa ni
ngewania bila kuporana kimwili tafadhali. You are engaged, mwendelee kufanya engagement business, mwendelee kupanga wedding tena from scratch vitu kama hizo but msionane kimwili. If in that 1 year hamwezi then clearly your church is not the church for you.
True.
Then kama mnaweza mtakuja muone after your 1 year.
But pia ushajua like umejua ni fact that ukishaanza kuonana kimwili ni very hard for someone to stay
away
for 1 year. So ukiwapete na 1 year itakuwa like ni ngumu sana that cause tushajua Buddha tunaweza like akili inaweza taka but mwili sasa zingine inakuwa weak bana. So ita ushajua tu vizuri stuff na ita happen. So ni kuwa show tu Buddha nyi ndio ni tumtafute pasi mwingine mwenye labda anaweza kubali stuff ama
but kusema hivyo kish hiyo si ni cop out kwa sababu tuongee kwa mambo ya mtu drug addict for example. Unajua pia kwa cha drugs ni ngumu sana. But there has to be a point ile unasema kuanzia leo nataka kuacha. However hard itakuwa. Unasema senye nataka kuolewa kwa hii church na najua sheria za hii kanisa ni ngumu, ni seti ni rahisi. If it was easy everyone will do it. So mkae for 1 year bila fanya hiyo kitu to show commitment. The only partner wasikilie huruma wase ni the fact that walikuwa washapanga wedding, washa spend dough,
labda hata wanaishi pamoja wase
pengine but washa spend hata dough kufanya kubai sijui maua hizo vitu zote then na mbuyo wedding is off. Mmoja tena another 1 year hapo na sympathize na wao but in the fact that this church is matoa inaonyesha mekuwa steadfast. Unajua skill huruma jo kuna sema ah ni sawa tu jumlifanye hivyo tukubaliane nayo but ni sawa tu your timing nini. So church imekuwa steadfast but imewapatia second chance. Ni kwamba tia commit, show us commitment, show us mko serious. Mwende for 1 year kama mwezi hiyo yenyewe either mwende church nyingine ama kamu stay ama mwende kwa hichi civil marriage.
Sasa wewe ukijika kwa shoes za u boy ungedu nini?
1 year
ukiambiwa hivyo
1 year Ishi yangu ni, kama mi ni mko committed kwa hiyo kanisa, tuliona sema ngawe ni mkatholik sana.
Kanisa ama kwa dema.
Uwe sema ngawe ni mkatholik. Na mwesema lazima uwe bibi yako, the Catholic uwe, sindio?
Sijasema lazima, but I would want to.
So example tuseme, umesema, mimi for my wedding, nataki kwa the Catholic uwe.
Natamani kwa the
Catholic uwe. So, tuwasumpia bibi yako, ni msiwa Catholic, pia nafira the same way kama wewe, tuwasumpia the Catholic uwe. Mwembu na Catholic father, kama nataka muwane, isn't the conditions. Do you still try to pursue the Catholic uwe, muna rusha mkono, sima tuende kwa IG? Na condition hii, wani ya bila kufanyo tabia mbaya.
Ntasema, sijui by the interdune, ntasema acha nikae na condition ya wani ya, but hapa ndo sasa,
kizungumkuti
sasa. Sasa itabidi sasa labda nadanganya mse na labda nitakuwa najidanganya ama nitadanganya church kwa mambo ya kimwili ni ngumu sana.
The spirit is willing but the flesh is weak.
Yeah, the flesh is sure ni very weak but so kwanza kwa hizi vitu za ngono. So hapo I think inaweza kuwa trick sana.
Hiyo one year kwangu nazataka cuz ni good barometer kuna your commitment to things yani.
True.
How can you commit? Umemtu you to forgive the past you to kama hizo but we make sure tumepatia one year peke yake. If you can pull your one year you need self discipline ili tumini mekosa sahi ni kwa menda gym kani kuna proper self discipline of to kama hizo. So
kama ya gym hauna ya sekete utakuwa nayo
ndakuwa nayo tu sasa hii mambo ya god ni loa kidogo but hivyo ndio kuko. So maybe pia za tuambia opinion yenu ili nyinyi mnaona hiyo one year ilikuwa ni harsh na feel kama jamaa pia ali knowing the sheria za kanisa pia lipuuza kufanya vitu kwa nafaka kufanya. Jo pia tusingili tu church sana. Jo pia kila mtu anajua yenyewe church inataka wasawa waishi life in a particular way.
True.
So pia kuna some blame ya kupata tu. But hivyo ndio kuko. Chatu ni kama wataka hiyo wani ya wataenda kwa AG.
Tukiongea bado story ya madame na maboy. I think kuna dame fulani alitumiwa 100 and something million.
I'll tell you like 102 million.
Na
kutoka Belgium.
Court, I think he'll decide that. Your do, rudi kwa gava. Walikata kumwachilia yodo. Kisema hizo ni proceeds za.
Za crime.
Crime, yeah.
Manze.
Una feel aje jio form?
Mina feel udema maybe wana gava. Gava ni mategi kwa history. Because udema kwa sama unichali yake ni multi-millionaire, I think billionaire. And I stay Belgium. Akamtumia kwa account 100 and something million. Gava ikasizi yodo. So kulikuwa na kesi niendelea. I think ni one year makutuwa maiyo kukendelea. Wakasema alitakuja maa approve lele patanga yodo yake. Tukama hizo. Ajakuwa na sufficient evidence ya kuwa nishalapata yodo yake vi clean. So wanasumi yodo ni process of crime. So imechukua na gava. Hapa nasema gava imumibia sababu ya. Mi nikiwa shule. Tuliambiwa he who alleges. Proves. Nikuja simekishwe ni muizi. Siwa kuji uprove atuwe si muizi.
Yoi ni law school.
Yoi ni law school.
I think yo kosa tukufanya sawa nikuwa nishindo ni kosa gani.
Isi high school. Hii ni law school. Law school tulembo, he who alleges proves. Nikuja simekishi ni muizi. Si kisha nafaka uprove atuwe si yo muizi. Nimi nikuja ni prove lewe ni muizi.
Na uki reason that, gava ikona rule ya, ukiwa na certain amount of dough,
yes,
lazima udeclare ama lazima udeclare source of
income. Yeah.
Like say hizi siwezi enda tu ku deposit more than I think 1 million kwa bank bila bank kuniuliza boss hii dough umetoa wapi. So si ati hao ndo wanafaa kuja ku prove that hii dough ni process of crime. Ni mimi ndo nafaa ku declare that hii pesa nimeget in a legal way.
Hii ilikuwa ni gift. Hiyo ndo alipata kama give, alisema sikiza, mimi ndo, chali yangu ni mdosi kuruka, na jona nipenda, ame nijenga mita mia moja. Sama
bambika na mita mia.
Mita mia, kani mrudika na hiyo ndo, nasa wewe nakupenda sana. So, gava kuchuku hiyo ndo yake, mina feel kama wamedhulumu mkenya mdogo yaani tu yaani. Maybe ni process of crime or whatever, juu masama ni crypto billionaire, tu kama hizo tu yaani. but na feel kama may be them ongeve ku treat. I think from the moment you do ile hit account hakuko na any plan ya kurudishia hiyo do wala ndio akasema sasa hapa hivi
alishika but sasa hii ni normal bana. Sasa hizi unajua gavi inataka do bana, wanajaribu kutu force na 3%
ya housing
bana. So sasa hizi wanatafuta all avenues ya kuget do, then we unakuja na do atuelewi umepataje. Pia I think walikuwa wameogopa that tu madam si mse mwingine straightforward anaanzisha biz kwa hii country na hiyo do labda isaidie gava kutax. Labda gavi iliona buda huu dem atachukua hii do aende nayo sijui Maldives, aende nayo South Africa, aende nayo
my holiday
bana, atisi atuta get
key
anything to from his stuff. So akasema wacha tuichukue tu yote cause I think wange benefit wangempe tu hii do anzishe kabiz
kani au ido iba kitu ndani ya
uchumi yani. But
I mean all jokes aside, ni kweli hiyo do ni mingi sana kuita account tu yani. True. lazima pia tujaribu kuchunguza ulipataje hiyo process ni vinaiz na kaje, but pia na filter hii imekuwa ni kwangu ningesema ni lazy tu yani, kusema tu juja tu explain no satisfactory
laziness kwan gava kwa udem kukubali
zii wasa kishu kupata mzungu amekwambia shikilia hii 50 million shida iko wapi?
Hey buda, mimi naweza mwambia, naweza mchanua asitume tu hivyo mara moja. Hii gava yetu ni noma.
Hata angetuma na crypto wallet, I think mbona uni crypto billionaire alikuwa kwa account angetuma kwa crypto wallet akuma sana address hiyo
si ujanja walitumia
hapo ulifanya file. I think pia yeye chini ya maji ni mwibu wa kujidunga, so ungetuma kwa crypto wallet ingekuwa ni easy. But yeah, ni ukweli gava lazima ku very careful kwa sababu anasema huyu jamaa ametumia madem kadhaa. So I think kuna dem maybe wa Zanzibar, maybe kuna dem sijui wa Mozambique kitu kama hiyo. So anasema hii inaweza kuwa ni money laundering inaendelea hapa hivi. Unatumia madem kadhaa hizo madona, unatumia sijui ni milioni moja, milioni mita milioni
100.
Hiyo ni mingi sana. So, yeah, kuna some shadiness niendele hapo hivyo. Wana filinye kuosha huu demdo yote pia ni uchungu.
Wange mpe kidogo tu.
Wange mpe hii ni 100 na kitu. Siku kule basi kambao le 8 yali tu. Mbao ni mingi kwa
mpe. Chukua 30%, chukue.
Chukua
40%.
Hata si 40. Boss, chukua 80%. Tupati 20%, which is 20 million. 20 million pesa mingi sana.
Saizi gava ina do. Gava ina tafta do bana. It's hot. Stories za madeni nini, so any opportunity wame get ya kumilk mse.
Yeah.
Hata saa hizi wedo yako fulani ukiweka mbaya mbaya hivi
anaifagia
anakwambia
yuko wangu
anakwambia buda hebu tu explain hii do litoa wapi.
Ni sawa tu yame na get mbona anafanya vitu kama hizo ni it's within their rights. Ni lazima pia make sure uchumi ina run vizuri. True. Kuna illicit do inaingia. And talking of gava kukosa do na kutaka kuraise do, kuna Kenya Revenue Authority. Wamekuwa kiongea kuhusu rebranding for some time, I think kutoka 2021. Nataka kurebrandi kitu from KRA to KRS, Kenya Revenue Service. I think wanataka kama USA, jo IRS ni nini za maujinga. So mimi sina issue na hiyo. Ata kuiri brando ite KBC, KTN, ulanula nataka kuita kwa ite tu yaani, misi na ishu na ayo. Ishu yangu ni, wanasema this rebrand, ita cost over 2 billion shillings. 2 billion shillings kuchange KRA to KRS. I think wanasema, wanataka kuchange the face of this body, wanataka kuimprove services, wanataka kuwa more friendly. Na nashanga kwa ni letter S itafanya wakui more friendly.
Letter S ina change kila kimoja, wase wa design pia lazima walipwe bana ku design hizo ma logo like kila kitu like from headers nini wata from juu to down wata change.
Sawa tu
kwa size pia Nairobi tukitaka ku rebrand tuna change kila kitu, tuna change set.
Si Photoshop mtu wangu tuna change tu design ya logo.
Photoshop lazima ifanywe na mse.
Kwa ni Corel Draw inalipisha how much? Okay, na get, ita take a lot cause, kuna madocuments that we need to change your websites, nini. But let's be honest, is it worth over 2 billion shillings to rebrand that body for improving services? Kwa kuna new outlook kwa wasi, kwa wasmati the word authority na pati ojama ile, kuna apprehension.
Sasa hiyo ni nafanya tu sisi tulipe, sisi watu wa kuhepa tax, itafanya tulipe.
Mbibu tutazi, hawa ni service, hawa si authority.
Hata vinipeleke tu.
Hata nipeleke do yangu, kujini mchukui do. Zii.
But you're doing your stuff kwa police pia, wakasema, police ni service.
National police service. na bado tunapigwa mabare huku nje. Huku nje kitembo unapigwa bare.
I think hizi zinakuanga tu forms za wasee kutafuta avenues za kuget do kwa gava. Za kuibia ama ku misappropriate. Because saizi awasee wanalia that gava haina
enough
money. Then prezo pia nasema Buddha ata cut down wasee overspending gava, wasee wana mismanage funds gava. Then unasikia story kama hii. Unasikia wasi wengine pia wameng'ang'ana na story ya sijui digital IDs. Story kama hizo wasi wamekuwa kisema wasi sijui kuna farm inafaa kuget story ya kuprint digital IDs. Naona bana, hizo si priority buda. Huduma namba ilikuja bana, hadi wa leo natembeanga kona kadi
yangu. Kaka kapepa kale.
Natembeanga nayo, but haijai.
Ilipati wasi kiasi, si unu kama mtu jipange
yaka. Na wanafaa kuwa na yo data mahali, unaget wakona data ya elections, wako na data ya
birth certificate,
ID, mbona wasidu tu stuff kwa system yao, mbona tafute like avenue ya kutafuta hadi kuandika like wasend au sijui wachukue tena data fresh. It makes sense.
Na data kula do yetu mna feel kwanza ya KRA na ni boss babu ya in all honesty mimi kifikiria hiyo kitu from where I sit. I get that kurebrand ni expensive, but hii si private farm. Unajua kama ni private farm ni doe yenu may raise nini mzanyenye mnataka nayo. Hii ni government authority. Na mnasema gava ina do, mnataka ku raise do, mnataka ku kaza mshipi. Then na go ahead mnasema to spend over 2 billion shillings ku change A to S for better services. Kwani hiyo A inakuzuia nyinyi kufanya service yote yani? Mkitota authority, police force. Police service. Kwangu huku nje watu wanapigwa mabare, watu wanapigwa chain, wasi any ni same tu yani jina ili change but services hazijabadilika, wasi ni wale mseti mlende kwa wengine wapi. Ni ile ile tu yani. Na feel kama tu hii tena ni kitu kingine kufanyilia wa Kenya. Na kwangu hii that's just wrong. Hiyo do ni mingi sana jo.
But kurebrand ni expensive man. Unajua hiyo S lazima ibebwe. Ipelekwe all over the country. So kwa offices zote lazima wa change malogo.
Sikamu na kuna computer. Sikila county, kila ofisi yao akona computer. Wanaburuwe kupela kufinya A, finya S. It's not like they're hiring new people. Mimi
but even though gava ukua, cause that I gava pen like ku hike ku overprice vitu.
Penny koni 10k ama ni
kama pen moja una benza buy 10 bob. Za gava mse hata supply na labda 100 bob ama 2k. Una get. So gava ni hivyo. Ku change UA wewe unaona ni free but gava itasema itapana tenda 1 million
ku type A.
Ku type A.
Ni sawa juu chafanywa hivyo. Nataka waweke public participation. Hii data is my last time tu. Kwa katiba yetu one of the tenets ya nationhood yetu ni public participation.
Hiyo pia wanatumianga tu kama rubber stamp. Tunachukuliwa wase 10 tunaenda tunapelekwa kwa
hoteli mahali
tunapewa chai, masose nini then tuna discuss tu vitu then jioni tunapewa match of punch. Nasema hey, should I attend any public participation like anything?
Sijawahi.
Even though kuwa like kuna time tulikuwa tunaenda hizi za Nairobi Metropolitan plan kitu kama hiyo Nalpin I think. Nil plan I think. Mnaenda mnakaa tu wase wana discuss then like the core issues may discuss labda hizi kwa like au washaeka tu stories nyinyi mnakuja tu mnapiga story then ma signature zenu. Jioni mnapewa kapunch ama thao then tunifanya public participation. Si unaona hata watu ndo hii wame sign.
Nani wa Kenya wa kawaida.
Ni sisi bana. Tulienda tuka sign hapo na tukakunywa chai na masosi.
Ndio mlitupeana kwa hivyo yani tu.
Mbona wewe uko kuja huko?
Mimi sikupatikana hiyo place yani.
Mbona uko kuja wewe?
Nafikiri ni sawa tu. Fanyeni hizo rebranding, tudanganyane atitafanya ti new face itasaidia anything ama anyone.
True but itakuwa tu kere ni wale wale.
Ni wale wale tu. Job yao ni ile ni collect do.
Hataki rebrand mara 10 bado.
Ni ile ile. Unajua ki rebrand nasema sasa bala kuchukua ku collecting 30% we have to collect 15% or to be friendly to the to the population. To me that 2 billion but eventually hiyo 2 billion natumia lazima tutailipa bado.
True.
Inatoka wapi? Kwa tax. Hiyo mambo ya housing, wasata lose job juu ya housing. Juma msero na nilipie mse tax pay as you want juu. Tani remit kwa hii inatuumiza kiarao natuumiza na bala wasifika do yetu vizuri watu vizuri. Wanatumia ku rebrand. kufanya vitu za ujinga, but I think ndo kanti tunaste. Hiyo ndio hata juzi kulikuwa na history ya Taxpayers Week kitu kama hiyo. Na the president ana joke tu otia ni tango za Kayo sijui sasa ndakuwa na tax juu collectors week.
Hata sasa alikuwa na DC story alikuwa anasema buda kila Mkenya bana ana file return zake
nil
online. Si ana nil ana file online but mbona prezo cause ni photo op tu aende ya G. Anaonekana mbele ya CG analipa tax yake sasa.
Tumpigie makofi tu yani. I think niweza kufika mahali nimekuwa very cynical, niweza kuwa na machungu tu yani. So hata nikiona gavana ifanya kitu. Ni sababu nafanya hivyo ndo tufanye nini?
It makes sense
kwangu juu hata yeye kwenda KRA pale will cost do. Ili cost do yani tu. Utapata pale kwa at the end of the day unasema tulitumia 2 million kutoka Harambee House mpaka Times Tower. Fanya shughuli yote pia.
Fanya vitu za maana.
Fanya vitu za maana bana, una waste time. Ire. Nani sasa ina news na nini kwenda kulipa file tax yako? We all know at yeah, ethere filing tax. Ako na finance, watu wa finance wanafanya vitu zote tu yani. But tunachika ntie toi sai. Vitu zinaendelea za ujinga, acha tuone what happen. Na keep hope alive that at some point sasa tafungua macho. At some point president na cabinet yake utakao wenyewe. Mbibu wasi ujinga for so long.
Ayu,
na wasi wana safa. Zii ni msewa church. Nita nashangani church kwa nenda anga buna.
Yes, then it
afadhali, happen. Na nakwambia ngayi kitu kisha. Afadhali atheist mara 1 million. Juu ya I believe in anything. But msewa kanisa, mtu wana believe in God, in fairness. Ni
kama anatudanganya.
Believe in fairness. Treat others as you'd like to be treated. But wafanyangi hivyo, unajiuliza ngani church gani unaendanga hata. Huyu pastor aliambia jamaa wasidinyane tena for 1 year. Asi ndokuja hata kwa president wetu. I think anaweza to lead in the right way cause.
Yeye
kula Biblia
hapo. Pastor alikuwa anataka peweka. Alikuwa anataka peweka kitu. Alikuwa anataka peweka.
Public participation pia.
Aziz alikuwa anataka peweka ka gift fulani ama labda wasi watuweka offering ya God kitu kama hiyo. Cause niko sure angetoa tu sadaka poa. I think hiyo story inge.
Angeambiwa kujiniwa
kwa wana. Sasa hii mambo yenyewe tunaweza tengeneza. Kujeni tuombe next week.
Mfanye harusi. Sasa hope yangu yote kwa huyo pastor manze. Naona huyo ndo anaanza toka tu straight sasa. Ametoka ame kwa maana kina bukia goda.
Kazi. Tulie tu tungoje tu bana. Hope to that vitu zitakuwa poa. Hiyo tu na think tunaweza kuwa nayo kwazo. Tutapiga tu zimakelele buda. Gavita do tu venye nadai.
They are too big and too strong.
Yep.
Ah ni sawa, acha afanye bila najisikie. Sasa tafanya nini? Ukishazaliwa una budi kuishi.
Yep.
Basi ukichoka utafanya utajua siku. Sasa kwanza
utaanza kwenda maandamano.
Naenda kwa boxing mimi alafu nikishaiva boxing za ingia huko hivyo, but I think mimi tachi hapo kisha let's go
thing. I think mimi pia sina
kitu. Tuache tu hapo hivyo. I think yeye mkono na masira. Acha tu kumsha jamaa kuhusu Jumia. This whole month kumekuwa na
Jumia Drink Fest.
Yes, kuna hiyo offer.
Kuna Jumia Drink Fest na kuna up to 40% off on most of drinks kwa Jumia app. Then kwa Jumia Foods on ukienda kwa Jumia Party on Jumia Foods unaweza get up to
300 bob
off on all Panod Ricard drinks. And pia kuna match on some drinks pia.
Yes. So wenda pale hivyo shika kinywaji yako na burudike. Anyway, tumemalizia hapo, tuseme Nairobian podcast, we talk as we can,
talk as we want to.
See ya.
See ya.